ya mbuchi Lafi nataku jipate no juzi Kujitolea nutende mazuri Riba ni nguri jubiki na zoza Tropi na fandi Reda ni gani jungoma na chapa defense Una bonga kilami Nasaka maganzi kuwingi nataka nifiki Lepeza ma big fish Nikuwele madosi ni kama virusi Tamu utapata mnaziri na chuki Misi na teme kutupa na buzi Tami tafika ni dungi ya pasaji Kuchi na ice ni jaze kwa mkono Buda ni dream nataka ni feel That's why libidi ni chape do remix Siri baza njoki na jambi Kani nataka ni kutu Ferrari Kazi lazima ni why That's why na chapa kingoma na betki Tami tafika ni chape na viki Stoni kilano na joni kwa trending Sometime ni pate weekendi Nachonga mabasi medi That's why my nigga I'm dropping a fund Tell them guys I wanna give money and live in a fancy mansion Bana ni shake ki benzo Bana ni zidi kutrope the band up End of the main Sick of behind the scenes Na bado nataka ni run the kings Check it Dada ni gani Dada ni villain na flow Dada ni gani Dada ni villain na drop Check it Vara ni gani Dada ni villain na flow Check it Vara ni gani Dada ni villain na drop Nimemaliza nigga Check it